Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale. Ai!
Amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
abasi.
Watoto wa bibi wanacheza kote mpaka kwenye matope wanavua wiki. Kama wamegombana na ebito, fanya kama unadukua.
Twende sasa,
unanengua.
Twende sasa,
unapika na pakua.
Twende sasa,
chukua.
Twende sasa,
mabobo bobo,
tunakesha popo.
Leta chupa kwa chupa na moshi tulewe.
Tunakesha popo.
Nasema bobo bobo,
tunakesha popo.
Shika pesa tusepe silali mwenyewe.
Tunakesha popo.
Ana sasa mbua
Kalewa,
ana kipinu
Kalewa,
ana jichetua
Kalewa,
ayayayaya
Kalewa,
we, amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
abasi.
Asa baby show, show nyesha lito kupa mama. Baby go, go mesha usijali lawama. Kana sipiti titi,
tri,
wendofo chichi chichi,
chi.
Katoto kuchi kuchi,
chi.
Kwenye kuchi kichiki,
chi.
Kwenye nyomi kichichi, manyoni tikigi. Twende paka moni kipiti, pingsa meshi moni kimbiji. Katoto kana papara, kupigwa nyembe kipara, mbuta kama sigara. Nasema popo popo,
tunakesha popo.
Tembeza cha ukucha na monde tunewe.
Tunakesha popo.
Panangu popo popo,
tunakesha popo.
Kama kigo mafuta silale mwenye.
Tunakesha popo.
Ayayay.
Kimempana,
oh kidaluso.
Kimempana,
kaisha leo.
Kimempana,
msomba kama fuso.
Kimempana,
umu.
Amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
abasi.
Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale. Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale.
Sachezesha kilasu,
kilasu.
Akilasu, akilasu,
kilasu.
Sazungusha kilasu,
kilasu.
Kilasu, akilasu,
kilasu.
Aga, kauna kibana kwa kwa pa,
kilasu.
Kilete kwa gapa,
kilasu.
Mama, rusha nataka,
kilasu.
Swa dakta,
kilasu.